DutchandSafi.com.
It's Chief Daddy on the beat.
Tushazwa kushiroki, kutafuta tuchoki, tunachwa tunatushoboki, na pande za watu toki. Meshi gensa life, nando life amta, muni utajikata, sipo ni manya ujajipata, nkitajua utajingata. Maizi, walume ndagondo si soji, tutume bongo tujitaidi, tufos michongo ile kigaidi, tufaidi. Oh, maizi, walume ndagondo si soji, tutume bongo tujitaidi, tufos mashavu ni kigaidi, tufaidi. Oh, maizi. Mama Mungu wa blessings, walonona mava none keki, hakuna kingine, nangoja birthday. Leo wanatona kwenye TV, nyuzi tulishinda kwa masizi, ini kwa machizi, wanatafuta kichizi. One day takwa yesi, kutafungwa mageti, kubadilisha keshi, niketa kwa kubeki. Maizi, walume ndagondo si soji, tutume bongo tujitaidi, tufos michongo ile kigaidi, tufaidi. Oh, maizi, walume ndagondo si soji, tutume bongo tujitaidi, tufos mashavu ile kigaidi, tufaidi. Oh, maizi.
Bill on a bad man, rich and again, moon and again, yeah.